please don't call me now. I'm doing the show, okay? Don't talk to me. Don't make any loud noise. If the house is burning down, well, I guess you can call me then, okay? Sure. This is Box Dude Podcast, episode number 5.
Prepare for launch in 3, 2, 1.
TSDN.
What's that?
That's the guy who's not afraid to say things.
The Spokes Dude Podcast. Welcome to the Spokes Dude Podcast, where things are said as they should be said.
You are not the man of God if you're not preaching the word of God.
Things are said as they should be said. Said.
Hello and welcome to the Spokes Dude Podcast. My name is Lungisa Jostri. Thank you for joining me. Today's episode is episode number 5. For comment and questions, please email thespokesdude1@gmail.com. thespokesdude1@gmail.com. You can also send a WhatsApp message to 072-418-2729. Don't forget to tweet at @thespokes_dude. Facebook. Facebook.com/thespokesdude. When all else fail, you can visit thespokesdude.com. So that's it. I think I've said it right, eh? Guys, can you say the thing? Yeah, there you go. By the way, thank you for joining us again. We're having a good time here at the Spokes Dude. We totally enjoy doing the show. I actually totally enjoy doing the show. But I haven't done much shows these days because of financial difficulties. What we normally have to do is to have some data bundles in order to upload our show. So that's a bit difficult for now because we get no revenue. And none of our team is working. And by team, I mean myself, because haven't got an assistant in doing this show. And another thing is I don't have any show notes today, so I'm going to be stuttering and I'm not going to be flowing or being fluent, I think. That's the right word. But I'm going to be talking off my head. I have a big head, by the way. You know, I was thinking the other day that, you know, I really like to play music on the show. But then I discovered that if I'm going to be playing music on the show, I'm going to need the copyright. And most of the guys that do music will make me pay for the copyright. And I don't have money. I mean, we can't afford even to upload our podcast. So how are you going to afford to pay for music? Right. So, well, the best thing is to steal it. But then stealing is wrong, and God says, thou shalt not steal, and thieves go to hell. So to avoid all that, I decided to do my own music. Yeah, I do my own music. But before, I play some music that we did. I'm just a word from our sponsors.
Jumipis Entertainment. Sidila nalezindez landelai. Sound hiring. Keyboard, pianist, music performance, organizing events, producing and programming, a recording studio, artist management. Uma usidinga uyosithola kule nombolo 072-124-2474. You are all welcome.
Well, if you'd like to sponsor us, and you can also send us your advert, have it recorded. If not, then we will do the copyright and we will do the recording. Then you will have to pay us more. But then we will really appreciate some sponsors. Have your adverts. If you have anything that you want to promote on this show, please give us a call. The number is 072-418-2729. And then that music, I promise you to play. Sorry, I promised that I'll play music, eh? Did I? I think I did, before the word from our sponsors. So here is a song that I prepared, I think last year, and I sent it to a number of my friends and brethren, and many of them liked it. And one of the guys made a comment and said, this is, it's good, even though it's different, but it's really good. But I don't know if you're going to think that. But I guess there's no other way of finding out except for that. I'll play the song and then you will write a review. You know, you can write a comment and tell us what you think of the song you heard and what you think as a show. You know, in order for us to improve this show, we need your feedback. We need you guys to sort of write to us, write to the spokesdude, one@gmail.com. Or you can send a WhatsApp message. If you are lazy to type, that's great. You can just send a voice note on WhatsApp and we will get to listen to what you have to say. And perhaps if it's worth playing, putting it on the next show, I'll do that. We'll just play it on the next show. And it will really encouraging to get our audience and our listeners, you know, getting involved on the show. So I really appreciate those comments and those reviews so that we can improve the show. If you have any suggestions, please do so. Knock yourself out. Please give us some suggestions so this show will be good. But if you say we must play like satanic music, you know, like Beyonce's and all these guys, we're not going to do that. Sorry, just forget it. Don't even try. We're not going to do it because... yeah, we're just not gonna do it. So here's a song, sorry. Yo, Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. There is no one righteous. Here we go. Though they don't care about you, though no one prays to you, though they're not trusting you, they disobey your word, they've gone out of the way that leads to life, that sounds unprofitable, there's no one doing good, no one understands, there's none that seek at God, they're trusting an open grave, the cities in the tongues, poison in the lips, the suit to shed blood, destruction in the way, no, not the way of peace. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. Why do they heathen rage at the people imagine vain things? The kings of the earth set themselves and the rulers taking counsel against the Lord and his Christ. And this is what they say, let's cast their bands asunder and cast away their cords. He that sitteth in the heavens shall laugh at them, yes he will. He shall have them in derision and speak to them in wrath. He shall stain his raiment with the blood of his enemies. Serve ye the Lord with fear, rejoice ye with trembling. Kiss the Son lest he be angry and you perish from the way. When his wrath is kindled, but blessed are they that trust in him. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. All have sinned and fall short of the glory of the Lord. Oh, well, there you have it. All have sinned and fall short of the glory of God. That's the music that one of the songs that I've made, and they're going to be helping the show just to have some music. By the way, everything you're hearing on the show these days, everything you've heard and the spokes to it being played has been done by myself. I'm not bragging, but I'm just saying that it's been done by myself. And I really appreciate some guys. I mean, anyone out there who's willing to bring his or her music into the show so we can play and promote it free of charge. So you'll be helping us help you in order to have your music out there. So you'll be known. So we're going to be saying your name, the title of a song and an album, and then how they can get or buy your music. But please, we don't do worldly music. No, we don't do that. So we are a Christian podcast. So we do things that glorify God. Okay, so we don't do Illuminati and all kind of nonsense that guys are playing out there. So we are Christians and we play Christian things. All right. So as I've said, all the music that you're hearing now has been played by the spokes to it. No one owns a copyright on this except myself. So that's why I'm trying to avoid by all means any lawsuits or anything of that sort. Now, moving on to the next part of the show. I had a great great time on Sunday. That was yesterday. On Sunday, I was at Sweet Waters in a place called Wazayega in Pietermaritzburg. And I was invited by Pastor Z.H.M. Tetwa. A shout out to Pastor Tetwa and his family and International Christian Brethren Church, Sweetwaters Branch. A shout out, send my greetings. They invited me and to come and share the word of God. And so I'm going to be playing that sermon that was preached yesterday on the 8th of March, 2015, and it's titled The Narrow Way. So please, again, grab your paper and pen, write down all the scripture references. Unfortunately, to my English-speaking brothers, we couldn't have it translated to English, because the audience was the Zulu-speaking audience, so the sermon today is in isiZulu. We do apologize on that, but I'll try to prepare some show notes just to give an idea on what the sermon was about. So maybe you can get just little pieces of English here and there, but it's in Zulu. It's based on Matthew chapter 7 verse 13 and 14. It's titled The Narrow Way, and then there's some scripture references, but I will put up on the spokesto.com the show notes there, so you'll be able to read and see what the sermon was all about. Again, thank you to pastors at HM Tetra for allowing the word of God to be preached in such a manner as it was preached. So here is the sermon that was preached yesterday.
Ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uya kulahlekelwa yikho kepha olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uya kuwusindisa.
So uJesu uthi lo thanda ukuza emva kwami nto kuqala kufanele yenze akazidele. Elesingisi lithi let him deny himself. Akasiphike asikhohlwe. Othanda ukuza emva kwami. So uma ngabe uzodecide ukuthi okay ngiyamthanda uJesu. Ngifuna ukuhamba noJesu. Into yokuqala uJesu akutshela yena zithele. Into yesibili ofanele uyenze thabathi isiphambano sakho imihla ngemihla. Hayi ngosuku lwangesonto, hayi ngosuku la ihome cell ihlangana ngalo phakathi nensuku. Hayi ngosuku oya ngale mkhulekweni kodwa imihla ngemihla 24/7 or 24/365. Amen. Zonke izinsuku ekuseni, emini, ntambama, phakathi kwamabili ngovivi. All the time. Isiphambano sami, isiphambano bazalwane, uphawu lwehlazo nokuhlupheka. Umuntu othwala isiphambano umuntu owayaziyo ukuthi wenze icala eliyihlazo. Ngakho ukufanele ukufa, wenze into embi kakhulu. Ukufanele ukufa, ukufanele uhlusheke, ukuhlupheka. So uma ethwala isiphambano eyobethelwa, ngoba kwakuwumkhuba wamaRoma ukuthi babethele abantu ngaleyo ndlela, babulala abantu ngaleyo ndlela. So ke uthi uJesu kethwale sakhe isiphambano. Hawu. Ngoba ngithi uJesu uzongikhulula enhluphekweni, wayesethi angithwale isiphambano manje. Bazalwane, uJesu wahlupheka. Uma ke simlandela, sizohlupheka. Amen. Ngeke u-escape lokho. Ngeke. Uma ukuthi wena uyaku-escape, okusho ukuthi uNkulunkulu ufanele axolise kakhulu ko-Abraham no-Isaka nayo yonke le genge eyahlupheka. Axolise bomose ukuthi uMose wayekhandleka kangaka. Ekhandleke umkholo. Kusho phela ufuna axolise khona bonke abaprofeti, axolise Jeremiah. UNkulunkulu wathi uJeremiah uthola ushumayela kuphenduka ngisho umuntu oyedwa. UJeremiah. Niyabona bazalwane. So kusho ma umbhalo wamaHebheru ebabala labazalwane. Akakhulumi nje ukuthi ba amaqhawe okholo, but ubala izinto abathestwa ngazo. azathi abanye babe zingelwa behamba belale emhumeni bembethe ikhumba ikhumba belale emgedeni becasha bezingelwa benquyo amakhanda abanye abanye beshiswa ngemlilo ebala igameko ezazibehlela ufunda amaHebrew chapter 11 uwafunde wonke ka slowly ubheke ukuthi kwakwenzakalani kulaba bantu. Hallelujah. Bambe hluphele unjalo ke indlela eyingcingo indlela enjalo iphambene nevangeli eseshunyelwa manje lengcebo ivangeli impumelelo iprosperity gospel. Indlela eyingcingo iphambene neprosperity gospel. Ngiyaxolisa bazalwane makukhona engiyiminyathela amazwayo but izwi likaNkulunkulu linjalo nje ngoba uma sifuna ukuthi sibe izinhloko phezu kwabo bonke siba amakhanda icondition ithi lalela izwi likaNkulunkulu ulenze. That's the condition. Mawufuna ukusindiswa kholwa uJesu kodwa mawufuna ukuthi kwe uphumelele yenza izwi likaNkulunkulu lokho uNkulunkulu akushoyo kwenze. Ngeke uzube inhloko uma uJesu Kristu engesiyinhloko kuwe.
Amen.
Ngoba umbona ngani ukuthi uJesu inhloko kuwe ukuthi lahlupheka khona nawe uyahlupheka khona ukuze ukuthi njobe ekhazimulisiwe nawe bese ngkazimulwe naye.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Uthi kuJesu ufuna ukuze emva kwami akazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele bese lo thanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyolahlekelwa yikho. Lo olahlelwe ukuphila kwakhe ngenxa yami uthini? Uyakuzuza, uyakufumana. Hallelujah. Yini esikulahlekele ngokukholwa kwakho? Sinabazalwane ababala iminyaka. Sengina 30 years asindiswa. Yini yakulahlekela kulo 30 years ngenxa yensindiso? Hayi, ngantshontshelwa imoto. Yoshumayela. Hambuza umzalwane oseShayina oshumayela ivangeli eChina ukuthi walahlekelwa yini uzokutshela. Ngalahlelwa umndeni, ngalahlelwa inkululeko yami khona la ngangihleli khona eJele for 3 years ngokuphatha iBhayibheli. Isigwebo saseChina ukuphatha iBhayibheli u3 years. Kunamabhayibheli akhona kuthiwa lawa ke aregulate ogovernment. There's something wrong there. Una magama Bible la recommend u government ukuyena oshot lawa ke yona fanele waphathe makukhona ngeke emthethweni kunama Bible angeke emthethweni eChina la namalo kunja namama cross reference laphansi awekho emthethweni mo phethe Bible enjalo ngoba phela umzalwane uyikhona ufuna ufunda wazi kangcono uNkulunkulu iqala u 3 years isigwebo akufani ke la South Africa la ohlala khona u 18 months bese u 18 months umusele ngaphandle ushaya ugcwele nje u 3 years wakho bese kumzalwane South Africa athi ngiyahlupheka ngenxa yevangeli ngoba bangitshontshela iselfoni yami. Umzalwane wase Afghanistan wase Pakistan nendathu ise Pakistan la bazalwane bekhishwa inzipho la izandleni nala enyaweni kuthiwa mpiyeni lo Jesu indawo yamasulumane. Umzalwane ose South Africa okhululekile one freedom of speech ne freedom of religion angakwazi ukuthi ame atshele umngane wakhe oseceleni ngo Jesu kodwa akhale ukuthi uyahlupheka. Abazalwane abavalele kunabazalwane abavalele majele la angavakashelwa khona umuntu ngoba azikho ihlobo zakhe. Ihlobo zakhe isemelika, ihlobo zakhe iseAfrika, yena use Middle East. Uyofakazela uJesu akavakashela umuntu. Akukho ukudla kuphekwa kula majele. Bayakuvalela nje bakhohlwe wena. Kothi ngenhlanhla mawukuthi uNkulunkulu benomusa bese bekuvulela bakudedelwane. So, bazalwane indlela eyingcingo it's serious. Ibiza ukuthi umuntu akulungele ukufela ivangeli. Ufele ukholwa kwakho. Mangangena bazalwana abantu la nebhamu. Bathi bonke asebe ready ukubonana noJesu. Isandla phezulu. Esapho sophakama yini? Zibuze, yeah. Zibuze. Sizophakama yini? ngoba endlelele ingcingo la isango lilinane khona kuphela impilo enjalo usukusumumile wadecide ukuthi mina ngihamba no Jesu okusho ukuthi izinto ekuthiwa iziyeke zezwe ngiyaziyeka period no questions asked hallelujah bazalwane uLuka ngithi sibesibona uLuka lokho kugcina ngicela siqhubeke siye chapter 14 uchapter 14 verse 26 no verse 27 kunamazwi abalekile uJesu awakhulumayo labazi bazalwane abalenga lendlela ukuthi ay decide yokuthi ngempela uzibone ukuthi ungumKristu noma cha semhlangane nenqwaba yabantu mawukhuluma nabo yabona abantu abangibakuvala makufanele ukuthi uzoshumela ivangeli kubona bakuvala yazi bakuvala kanjani hawo mzalwane ufana abuyazi mawukuthi amfakazela uJesu abantu abangakhona mawufika kuyena uzokhuluma ngoJesu athi hayi ngiyamazi uNkulunkulu ngiyamazi uNkulunkulu ngiyamthanda ngiyathandaza mangilala yabo mawukuthi umzalwane ongazi fanele uphendule uthini ivangela awukho experience uzothula uthi hawo uyakhole uthi uyamthanda uNkulunkulu but there's some more questions ofanele wabuze a straightforward question ngicela ukubuze mawufi namhlanje uyapi uzothi hayi angazi uNkulunkulu owazi ayike lapho ke mzalwane uyazi ukuthi lo muntu akasinsiwe because umuntu osinsiwe wazi kahle ukuthi uyapi awukanti lithini izwi lenkosi ha alisho ukuthi uNkulunkulu wathanda izwi kangaka wanikela ngendodana yakhe uba yilona lo kholwa yiyo angakubu kepha abe nomphilo phakade
amen
he amen lisho kanjani athi uJesu kholwa yimi noma efa ophi so manje yini ke ngizokuthi ha uNkulunkulu uyazi dikaphe ngiyazi izwi kaNkulunkulu liyangitshela kwasho uJesu wathi mangikholo yena nophilo phakade ake sizwe ukuthi uJesu uthini kubazalwane ukuthi abasitheste kanjani ukuze bazibone ukuthi bayakholwa ngempela Luke 14 verse 26 and 27
uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafo wabo nodade wabo yebo nophila bakhe angele ngumfundi wami nalowo ongathwali isiphambano sakhe angilandele angeke ngumfundi wami
ha hayibo nangu Jesu uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafo wabo nodade wabo yebo nokuphila kwakhe angebe ngumfundi wami yayizothi ichaza uthini angeke aze abe umkhristu akasindisiwe akakholwa akaphohlwe izulu manje uthini uJesu futhi asibazonde akuyena futhi ethi asithande kodwa uthi asizonde ilafane sibuyele ke manje sihlale phansi umsebenzi ke lo wamahomsele ukuthi kuhlale phansi ke manje icutshungulu indaba ukuthi ukhuluma ngani uJesu la uJesu akakhuluma ukuthi uyabazona ukuthi anginifuni nonke la no uJesu into ayishoyo ukuthi uthando obathanda ngalo uthando uthanda ngalo umama wakho nobaba wakho nodade wenu nabafo wenu nabantwana bakho nawe uqobo uma lukhulu kunothando uthanda ngalo yena angeke kube umfundi wakhe yini kanti uJesu ayifunayo ufuna ukuba unumber 1 ufuna ukuba unumber 1 indlela eyingcingo inenkosi yakhona ibizwa ngokuthiwa uJesu haleluya
amen
uye oyindlela amen akagcini ngoba yisango uyindlela kuhanjwa ngayo ngakho ke kuyinkosi uyakubusa phezu kwempilo yakho so unumber 1 empilweni yakho njengekhona so uma ke wena ke uthanda umzali wakho ngaphezu kuka Jesu okusho ukuthi uzofana no Judas uzomdayisa uJesu ngenxa yomzali wakho njengo Judas adayisa uJesu ngenxa yemali ngoba lokho kuthanda kakhulu kuNkulunkulu ikona okuphenduka kube uNkulunkulu kuwe. So ubuza uNkulunkulu abe uNkulunkulu kuwe ukuthi wena unikele ukuphila kwakho uqobo kuyena kuqala bese unikele ukuphila kwamndeni wakho wonke. Ingakho uNkulunkulu ekuthuma uJoshumayela akakuthumi nomndeni, uthuma wena. Uma umndeni wakho usala ngamumva uyasala ngoba wena ubizwe ngubani? NguNkulunkulu. Uma abangani bakho bethi hayi thina asingeni le ndaba yakho, kulungile, ngihamba noNkulunkulu, abasali. So ungalokhu ubambelela, ubambelela kubantu all the time bekudonsela phansi engabuya qhubeka ukhonza uNkulunkulu. Kuningi uNkulunkulu afuna sikwenze, kuningi umsebenzi afanele wenziwe, baningi abantu efanele kufinyelelwe kubona. Kodwa ngenxa yokuthi asimthandi uNkulunkulu ngokuphelele enhlizweni zethu, sigcina ke sesicompromise, sesimbathisa nje yonke into. Baningi abazalwana abawele kuleyo trap njalo yokuthi hayi singakhulumi kanjena bazohetheka. Nangu Jesu, Jesu usho kahle ukuthi ngeke umfundi wami, straightforward. Akasho ukuthi nina nonke njoba nila ningilalele, hayi ke ningabafundi bami, uthi mangabe ungakayenzi decision, ungakakhethi phakathi kwami nomndeni wakho nokuphila kwakho uqobo, khohlwa. Simple. And verse 27 ukuthi uma umuntu engathathi isiphambano sakhe angilandele angele kumfundi wami. Bese la kulama verse alandelayo uthi kanjena, uma uphakathi kwenu uma ngabe sifuna ukwakha umbhoshongo, ongaqala ahlale phansi enze ama calculations ukuthi uzokwazi ukwakha lo mbhoshongo awuqede. Angithi bazalane, ngesikhathi kwakhiwa lendlu uqale ube khona iplan ukuthi sizoyimisa kanje. Akuvele kuqalwe nje kwakhiwa, ngoba mangakwakhiwa iplan ingekho kuzokwenza umsebenzi omningi ongapheli. Fanele ube khona iplan ye-guidelines. Secondly, fanele ube kubalwe ukuthi sizoku-afforda yini. Uma singayi si-afforda sizokwakha kanjani? Sizobe sakhe sime, siphinde sireze imali sakhe sime, iplan naleyo.
Amen.
Angithi awuvelisuke ukuthi hayi sengiyokwakha. Uthi uJesu ngoba lo uzothi mindset yakhe abahluleke ukuqeda, bese bonke ababukayo bathi awubuka le ndoda yakhe yaqala ukwakha yahluleke ukuqeda. Isiyibekile ifoundation kodwa akasakwazi ukuqhubekaka. So uJesu ke useyakhuluma ubuza lo mbuzo, ubani ongahlali phansi ekhaphuleni. So yini ihlangana nami nalento yokushiya yokuzonda umndeni umama nobaba, uphinde futhi abantwana bangadideki? Akuchazi ukuthi fanele uthi omakho nobaba ngimfuni, uyabathanda kodwa fanele uJesu umthande kakhulu.
Amen.
Kunabo manje phokuhlangana lokho mboshongo, lokho kombhoshongo nokubala ama cost. Into akhuluma ngayo ukuthi uma ngabe sizothatha i-decision ukuthi ulandele uJesu, ufanele uhlale phansi ubale ukuthi uzokwazi ukumela. Are you ready ukuthi umele? And then bese yaqhubeka athi lapha uverse 31 uthi noma yiphi inkosi ethi mangabe ilwisana nenye inkosi ingaqale imali ihlale phansi iqale ibheke ukuthi njengoba nginamasosha nginamabutho awu 10,000 ngizokwazi ukuthi ngimhlangabeze ngilwe nginqobe ngilwa nalona 20,000. Ngoba phela makuyiwe empini akuvele kuthathwe ibhamu kukhijinge nje sekuyoliwa. Uqale kuhlale phansi iplan, sizongena kanje sizoqhamuka kanje. Ayithi niyanibona even igenge engayangi ithola ama degree engakazi fundi ilokunjani iyo train ku military, sikhuluma ngoshaka Zulu ukuthi i strategy sami sasinjani.
Yeah.
Wokuphondo lwenkomo abeqhamuka kanje iplan le. Yabo even abantu ongathona abafundile babekwazi ukuthi awuvela uye kohlasela ungazange uhlale phansi inkulumo ukuthi sizoyilwa kanjani le.
Yeah.
Amen.
Manje ke uthi uJesu la inkosi yenze njalo iqala iplan, hey sinamasosha o 10,000 wemadoda benzeni lawo be general iyintuna sizizo la sinabantu abangaka abantu abakhona, hayi inkosi la mina ngiphethe about 1000 about 1000 hayi mina ngala ngino 5000 ngapha. Okay, njoba siba ngaka sizokwazi ukuhlangana naye lowa ya abe strong points alapha, hayi angathi bamandle kakhulu ngomcibishono, oh hayi angathi bamandle kakhulu ngalamadoda ahamba ngamahashi. Sebeyakhuluma uma bengakwazi bayafuna bazama ukuthumela nene nani inhloli ziyofuna ukuthi kubum kanjani lapha yana sizokwazi ukubanqoba. Uma bebonza sikwazi ukubanqoba bese thumela amanxusa, amanxusa ayekule yankosi athi manje umfowethu singakwazi kanjani ukuthi sixoxisane sizwane, athini ama conditions okuthula, athini ama terms of peace. Uma le ankose ngale ithi haye ngifuna umhlabathi namanzi. Kusho ukuthi nina nizokhokha intela ngokuthi niphuza amanzi emfuleni nilimi. Bazokwenza lokho. Hayi ngifuna igqila lapho kunini. Bazokwenza lokho uma bengakwazi unqobo. Nalana the same thing. UJesu sakhuluma ukuthi ke fanele uhlale phansi ukhakhulethe ukuthi ngizokwazi ukumhlangabeza ngosuku lokwahlulela. Ngizokwazi ukubhekana naye uma ngabe nginganikeli ngokuphelele la kuyena. On the day of judgment, ngizokwazi ukumbheka lo onamehlo angamalanga bomlilo. Obuso bakhe bukhazimula njengelanga likhanya ngamandla lonke. Uma ikhuluma kuba ngathi inhlokomo yamanzi amakhulu. Ngizokwazi ukumbheka loyo onyawo zakhe kungathi isibrasi efaka emlilweni. Ngizokwazi ukumbheka loko okukhothanyelwa zingelosi zithi ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebaoth, umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Ngizokwazi ukumbheka lo machitha iphi kaFaro olwandle olubomvu. Ngizokwazi ukumbheka lo madilisa iy'ndonga zeJeriko. Ngizokwazi ukumbheka lo phuma inkemba emlenyeni wakhe esikanhle ngothi zombili. Ihansi ithi angeke ngikwazi, ngeke ngikwazi. So fanele ngenze njani? I must give it all up. Lahle yonke into esenzweni ngoba uzodestroy. Bazalwane, ngicathi last time ngivakashile la ekhaya. Cha, ngingavakashile. Ngizohlanganyela nabazalwane. Sakhuluma ngoJesu.
Amen.
Sakhaza ukuthi ubani unjani. Bazalwane, ziphele, zihlole. Because abapostoli into ababeyikhuluma njalo uzathi uPaul kwabaseCorinthe besibini chapter 13 uverse 5 ubhale phansi 2 Corinthians chapter 13 uverse 5 uthi zihloleni nina nizivivinye anizazeli yini nina ukuthi uJesu Kristu uphakathi kini ukini uma kungenjalo ningabo kwalilo. Yini abaphostoli bakhuluma ukuthi zihloleni zitheste vumani izono komunye nomunye zihloleni kungani ingoba bayazi ukuthi uJesu lo esiyobhekana naye esiya kuyena akayona ingane emkhombeni akayena lo manje owikho okade shawa la ekhahlele ukhishwa ngamathe ephanya kwemthini esiphambanweni kodwa manje usevela enkazimulweni sewabamkhulu kakhulu lilothi kusho kanjalo zini ukuthi usewabamkhulu kunezingelosi ngoba wamkela igama elingcono kakhulu kunelazo.
Amen.
Leli gama kade shuma kade kufundiswa ngalo ekuseni igama lika Jesu. So uzokwazi ukumbheka ngalolo suku uma ungayeki konke. Bazalwane, makusafundiswa ukukhuluma ngombuso kaNkulunkulu mibili imibuso njengoba indlela ziwu-2 nembuso iwu-2 kunombuso okukhanya kunombuso obumnyama zonke esembusweni obumnyama zigijima ku-freeway wendlela ebanzi nesango elikhulu baya ebhujisweni ekugcineni bonke abasembusweni wokukhanya bahamba ngendlela encinci baloke bengcenzile nje behambile nje la ebahola khona ushona khona khona la maculo aculwayo ayiculwa ogogo kuqala khonela lithi la engi holela khona la engi holela khona la engi holela khona ngomsa wakhe ngomlandela abalekela maculo ayakhuluma ungezwa abafundisi labancane abangangathi sebethi hawo lo waqula qula lamaculo lawo angazi umuntu lalibhala kwenze njani athi umunye khona umfundisi wathi ngizwe abafundisi becula ngikumfokazi lapha emhlabeni awuyena umfokazi wena think again hamba ufunda amaHebheru kahle chapter 11 ukhuluma ngokhona o Abraham no Isaka bathi singabafokazi nehambi emhlabeni.
Amen.
UJesu uthi sibona bezwe. Ngakho manje uthi anibona bezwe ningabafokazi.
Amen.
nama strangers phela umfokazi kusho umuntu ophuwa kusho umuntu oyi stranger alien umuntu ongayena wale undawo umfokazi asibona balapha so manje ke la ngivulela khona ngizomlandela ngomusa wakhe yini ngidinga umusa wakhe umlandele ngoba kunzima ukuhamba ikholweni kunzima kwebazalwane mayifunde intshumayelo kaJesu yonke uyibheke uMathew 5 6 and 7 kunendawo lathi uJesu anokhulekela abanzinelayo nithande izithazini namhlanje sekuthiwa back to the sender that is from the devil ngiyaxolisa makuthi umzana wakho wayishite njalo uphenduka that is from the devil uJesu akashiphisele ithini zakho uthi ngoba khulekela ubathande umuntu mangabe kuthakatha wena uthi back to him uyazi twenze njani now uyathakatha iyona phela iyenzi uthi uku akuyena kuye usehluke ngani nabathakatha sihluke ngani so indlela eyingcingo uthi ama umuntu eqalekisa uthi inkosi ikubusise ungaphiseli okubi ngokubi kodwa ninganqotho futhi ngokubi kodwa ngobani okubi ngokuhle nansi ngce indlela indlela eyingcingo inzima webazalwane difficult thina abantu esilwa nabo esibabhayindayo esibaxoshayo sathana namadimoni akhe but umuntu asikwazi ukumqalekisa asikwazi mayisitha sakho mthande lo muntu umkhulekele ukuze uNkulunkulu ngoba sengizovala bazalwane abase Roma 5 uthi uPaul siseyizitha siseyizoni uNkulunkulu uJesu wafela bangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo sisebuthakathaka uKristu wasifela singakwenzi lutho olumthokozisa uNkulunkulu siyizitha azathi ke uNkulunkulu akwazi ukuthi enze ukubuyisana nathi siseyizitha uthi kakhulu siyasindiswa ngokuphila kwendodana yakhe eseyivusile kwabafileyo niya understand abazalwane so indlela ingcinga njalo that's inzima ngale ndlela ukuthi wenza izinto ezingayenzi sense kubantu abangakholwa aziyenzi sense hayi ukuthi zisenseless ziyachazeka uyakwazi ukuthi explain hayi ukuthi into ikhetha njengomoya into efanelekayo kodwa ukuthi umuntu ongakholwa akayiboni ngoba indlela kaNkuluNkulu uNkuluNkulu bazalwane usebenza ngenye indlela uthi eyami empindiselo so mona sitha sikhulekele yeke ukusihleba futhi yekutshela abantu ukuthi lo ungenza ukuthi nokuthi nokuthi ngoba uyahlela hamba uyotshela uNkuluNkulu khulekele Nkosi lo muntu umsiza phenduke awumsiza khona uboshiwe isini uboshiwe uSathane ngoba phela uma sekuthi wena uvuka ngolaka uyalwa uphinisele etheni ukhula kanjani lo mkhuleko othi udlala itafula phambi kwami ebusweni bezithazana uzokhuleka kanjani lo mkhuleko ngoba wena uyasiphiniselela kodwa ukuze uNkulunkulu umnike indawo niyabona ukuthi kunzima kangakanani mase uthende over impilo yakho uNkulunkulu it's very difficult so kuyenzeka ke bazani kufike lezi zifundiso ezincane into encane ehamless mawuyibuka kodwa mase uyibheka ngezi lenkosi iingozi checka yonke into izwayo even nale nto engishumayelayo yiko kwencourage ngiyacabanga umfundisi noma umfundisi bani encourage njalo bazalo uthi phathe into obhala bhala phansi bhala into eshiyo bese uhamba uyopheka masekhaya ukuthi bethiwani la futhi makukhona ukubona ukuthi hayi ngathi kuyaphambana la baba umthetho hayi angiboni kahle lana umfundisi uzondi wakhuluma la hayi sekusichazela noma umlando azochaza amen bazalwane nansi uNkulunkulu uJesu ayishoyo ngenani ngesanga elincane baningi abantu abahamba ngendlela ebanzi ngoba ilula yabo it's so easy baningi uma abazalwane beapply befuna imisebenzi umzalwane enze lokho kwenziwa yizwe umbone naye sekhiphe sideini
kanyiso ne athi ya uyakhanyisa nomu awuthenga ikhokhi lapha yana ngoba efuna umsebenzi wrong asikhithi na kanjalo asibona bezwe sihamba ngendlela yingcingo ngeke size sifane nabantu abasendleleni bani because kuba khona ama pitfalls hayi manje ngifuna isitifiketi bazalwane ake ningikhulise ngifuna isitifiketi kanti uyaze ukuthi uyangapha nje uyofuna somgunyati usiyabuye bazalani ngiyabonga uNkulunkulu ungibuse isitifiketi aya usho kahle uNkulunkulu lelizwe ukubuyisa ngesitifiketi hayi uJehova amen kuleka ufuna uNkulunkulu makufanele ufunde hamba ufunde uthole isitifiketi uma ungawuthola umsebenzi muningi umsebenzi ngize kahle mshana kaNkulunkulu uma ungawuthola umsebenzi muningi umsebenzi la ngeke bangaka abantu osuke wangena emizini wabo uzothi nje uJesu yiNkosi umsebenzi loyo hayi manje ngeke ngifuna lozo ngizokwazi ukuthi ngidle alisho nizwe iNkosi ukuthi sisebenze sidla emsebenzini waso inkabi ebhula amabele idla khona lapho kuthiwa ingafaka isifonyo so uNkulunkulu will provide will make sure ukuthi uyakhava kulomsebenzi yithi wafaka amaCV wafaka amaCV kodwa ungawushiyi umsebenzi kaNkulunkulu ngoba iwona obalulekile ungawuthola umsebenzi ube nemali uthenga umuzi uthenga imoto ugqoke kahle egcineni kwabo konke bese kufika laphayana phambi kwakho bona ejuleni kwenhliziyo athi angikwazi la uvela khona boya uyenzanga intando kaNkulunkulu haleluya indlela engcino injalo bazalwane inzima icabanga ngayo angathi ungawuzindle uthi Nkosi ngempela impilo yami ngiphila kanjani ngiyahamba nje ngoba ngibona nabanye behamba benza bese ngithi nami ngiyenza noma mina ngenza idecision yokuthi ngizolandela wena so bazalwane lento engikhulumayo angikhulumi into engayiphili idecision engayithatha ukuthi wherever ngima phambi kwabantu I will never preach my opinion kodwa ngizokhulumiza likaNkulunkulu lihlaba linjalo kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi leli alihlabi lishiye kunesilondo liyahlaba bese liyaphilisa amen izwi likaNkulunkulu amen asihambeni sigijime kulendlela esinikiwe sigijime kulomncintiswane siwumiselweyo silahle konke okusindayo nesono esithandelayo sibhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu yilokho kumele sikwenze bazalwane uthi ke uTimotheo uPaul mayelobele uTimotheo chapter 2 uverse 19 uthi sisekelo sikaNkulunkulu simi siqinile sina loluphawu lokuthi iNkosi iyabaza bangabayi nokuthi wonke umuntu ophatha igama likaKristu makadede kukho ungalungi so le phendula umbuzo wensizwe kade ihleli lapha yasebephumile ukuthi wenza kanjani uSathane lokho ekhlupha njalo noma sewulazi igama likaKristu it's because sithi sibamba into zakhe futhi uyasifuna ke vele usifuna phela so makuliwa ubangwa awukwazi ukuthatha izinto zesitha uyifake ekhukhwini uhambe nazo awukwazi ukuthatha izinto azokwazi ukuchecka ngazo akubambe so zahlukanise uthi uNkulunkulu ibani ngcwele njengalokhu ngingcwele ibani ngabahlukaniselwe abangafani nezwe umngcwele kusho ukuthi sewuhamba emafwini isona sikuthinte kuyenzeka siyona kuyashizwe lenkosi masitha sinasona siyasikhohlisa kodwa ngifuna ukuthi lokhu kucace bazalwane uSathane ngeke siyeke uma sibhizi nento zakhe maningi amadowezi uma umthetho kwakhuluma nangawo esiwavulayo sithi sihamba endleleni eyingcingo kodwa futhi sifuna ukulunguza ngale kule banzi sifuna ukudoba into zakhona ama programs a TV be careful into ibukayo ku TV be careful ngaye ngikhuluma nawe bazalwane kwathi abakubulale nya ngithi mina webazalwane ake nishoni niyamthanda uJesus but ya ngithi mina kodwa niyakwazi ukuhlala nibuka imuvi enenhlamba imthuku uJesu basebenzisa imali kaJesu njengenhlamba njengenhlamba wakwalizi wakwayizi imuvi ethuku uJesu bamthu maningi amagama balihlanganise naleli qala ngo F bash maningi then uhleke na hi this is a good movie a good movie ashole angithi hayi kuhle hawubaye benzile bas entertain uba into yezwe yizwe amen so qaphela zibheke zonke izinto ezibhekayo kwesi skathi esihlale sibuka into mayino Jesu phakathi kwakuno Jesu bese siyahla sport hayi it must be Christian no it's not even the passion of the Christ niyazi movie passion of the Christ that is not a Christian movie Well, hamba ibuke kahle bese ufunda iBhayibheli lakho ibuke ufunda iBhayibheli uyibuke ufunda iBhayibheli uzoyibona into engikhuluma ngayo into yokuqala nje iqala nje iwrong iqala asizwa eBhayibheli kwafika inyoka asikuzwa lokho eBhayibhelini 2 asizwa kukhona lento eyidemoni eyayihamba esikwazi eBhayibheli kwafika ingelosi yamqinisa uJesu naka sikuzwayo siyibonanga ingelosi ku passion of the Christ uhambe njalo uhambe njalo uziyofika egcineni ziningi izinto ezivelayo engekho ezweni so bese thayicha hayi uma ligirisini ushayile nebigirisini akakholwa manje wena uyikholwa unebhayibheli ufuna ukubhalelwa imuvi umuntu ongakholwa so sisibheke bazalwa lezi zinto amen ngiyathanda kakhulu uNkulunkulu uyathanda ngenani ngesamba elincane uJesu umiyala sinika wona akuyona ngisho advice le umiyala ngenani ngesamba elincane ibanzi indlela likhulisa ngo ibanzi indlela yebhujisweni baningi abahamba ngayo so ungabona abantu mangabe bebancane beyingcosana lapho bese uthi hayi fisha ubakuyona ke le hayi iyona ke iyonpela ke le ngenabo abantu abaningi ngoba uma sekuhanjwa ngempela noNkulunkulu kwenziwa uNkulunkulu akushoyo bazalwane even abantwana baka Israel ungena kwabe Canaan bangena ngomusa abangena ngokugcina umthetho ngoba vele siyazi ukuthi bonke abaphula umthetho bafa endleleni abangena ngokugcina umthetho bangena ngomusa mawulifunda kahle iBhayibheli uyathola ukuthi bangena ngenxa yesivumelwano uNkulunkulu asenza noAbraham noIsaka noJacob that's the only reason enza uNkulunkulu abakhiphe eGibhithe angabaqede ehlane sebemonile ngoba wayengaba destroyer bonke but he honored his word ali khuluma kuAbraham waliphinda walconfirma kuIsaka waze wazoliconfirma kuJacob ukuthi inzalo yakhe iyona ezopossessa leli lizwe leli
amen
that's it bangena ke Canaan so bazalwane sengikushilo lobo laba babe busy befuna ubuyele emumva befuna indlela ebanzi easy uNkulunkulu ebafaka kwidesert babhubha
amen
naweke ungawe endleleni siwa kanjalo endleleni ngokuthanda izinto sigcine sinaka inkanuko zethu asibambelele kuJesu oyindlela neqiniso nobhilo inkosi yomusindisi
That was a sermon that was preached yesterday on the 8th of March 2015 at Sweetwaters at ICBC, International Christian Brethren Church, under the leadership of Pastor Z. Asham Tetwa. That brings us to the end of our show. Thank you again for joining us, and I would like to ask you to spread the word. Share this podcast with your friends and family. Send the link from which you downloaded it. Please spread the word. The dude is here. And please, brethren, again, we need those reviews. Please tell us what you think about the show. Give us your most honest opinion. If you'd like to sponsor or if you'd like to give a gift, financial gift, just to assist us in putting the shows online, please find out banking details on thespokestood.com, or you can connect us directly and via WhatsApp or a phone call on 072-418-2729 or email thespokestood1@gmail.com. You can also tweet the spokes underscore dude. And on Facebook, we are on facebook.com/ the spokes dude. We'll really appreciate you, your contact, your reviews, your whatever you'd like to say concerning the show, whether you criticize or you commented. Please just let us know. We can only improve the show if we hear you as the audience, as the listeners, as to how you think it impacts you, or how it's boring, if it's boring. So we just need your honest opinion on what you think the show is like. So thank you again for joining us. Until next time, this is the Spokes Dude.